Tepuli mna mnyumbwe ya shibeko.
Mwana uti
Ibu ndi baga swaga ya gingu mtuwe wa yogo. Oh yeah.
Makiro si volum
LG Swag Music the com.
Ganza Bana no minyama Umbeseza Osatieza.
If you want to change your life, wake up, wake up. If you want to change your life, wake up, wake up. 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 If you want to change your life, wake up, wake up. If you want to change your life, wake up, wake up. Wake up.
Mtu wanga ni kulimba Osa konda che life ya vilimba Ni kubaza ili yose ili yonsa Zilonga zupe mavonse vile okay Day, uzifunza ati why Zed life kungala ili fani Kukosa iwe ndiye mangwala Chima wawa wana kugona njala Balibe bokwe we baleji Mtu ni mtu osa ganiza vabendi Ni pachalo mtu konkoloka Adweki madari so ya maloka
If you want to change your life Wake it up, wake it up. If you want to change your life, wake it up, wake it up. 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 If you want to change your life, wake it up, wake it up. If you want to change your life, wake it up, wake it up. Wake it up, wake it up.
Kata ZDP we balunga Nikusebenza chena mpambu mtu wanga pamushe iwe vipwela Sikuti hati nikungazikika Ufuli kape wangala kunyamuka Pamushe iwe bima pwela Ngati usebenza mpambu iwe Sebenza mtu wanga Iwe tamanga Pamushe bidi mchila kusebenza na pambu Iwe oza
kiela If you want to change your life Wake up, wake up If you want to change your life Wake up, wake up 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 If you want to change your life Wake up, wake up If you want to change your life
Sega be inyogo Twa belega swe mola tu Wia belega ayebo ujanebo yago Daily gu wia be inyogo Atilanga uya chite Ijilwa wa waligusa mama gamba Twa beula nye mutu ambaye hulo Wa mupo na voti mukombo ninywe Daily nye boko mugo mehe mitwe Wai gutu wia swe gutu samfaula Lega musa ndili ye hilimba Humbwa waja mebonga ndipanga mani
If you want to change your life If you want to change your life, wake up, wake up. 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 If you want to change your life, wake up, wake up. If you want to change your life, wake up.
Sala ula iwe ni kulimba muzanga Holo ukulisa tomato iwe ni kulimba iwe muzanga Tufunika kumkalili rapa mozi Ufunika iwe life ichinje Tufunika kumkalili rapa mozi Ufunika iwe life ichinje Umwe wana hotezi iwe ni kulimba iwe muzanga Umwe wana hotezi iwe ni kulimba iwe muzanga
If you want to change your life Wake up, wake up. If you want to change your life, wake up, wake up. Wake up, wake up. Wake up, wake up. If you want to change your life, wake ya, wake ya. If you want to change your life, wake ya, 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 wake ya.
The pool in a munyumbwe. Shpago,
mwanauti.
Ibwe ndi bakaswaba yakingo mutwe wa yogo. Abaichaba.
Bana no minyama Ganza in the building, waize Musaka West Banjo ni banjo Osa basa mbuzi vans Wapia waize Awawana walipe minyama zona Waize Kukuro chini kakola wa Ganza Vako emu Osa kona banjo
LG Swag Music the Pong LG Swag Music the Pong
Dilemma I see ya Yes I
But to Suguma Akia.